olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
O se tasio soli tula fono onga onga na mōli mawina le wha tupula ia ili taimi o pui puinga o le wha amai. O le pua ina lea ma wha atau o atau feusua inga. Feusua inga na whaia wha amalosi ma le whanau po o tamaiti i lunga o le upenga feso o ta inga. Pe o le live streaming ma o le totele o tangata o saisaia ma mōli ai o ni tangata anu u au se talia nei. O se tasi watunu o olo o aupito to te le aitamaiti olo o saa waaina i le awala le nei o le atu Filipina. I le taulanga o Manila na faalia e Malone. E valu tau sangalo na matua i le teimi na faiai e se tasi o na uncles ia le solitu la fono o feusua inga faa malosi. Ia te ia malona tua fafine ai opue i se video ma faa saralau sao. Be live stream i lungo le internet. O se whainga, o lo o whewhaata wai ai i ata, e ni tangata i lunga o le upenga ta wha ilangi.
It all started when I was 8 or 9 years old. My uncle asked me to run errands for him. I went to his house. He asked me to take off my clothes. I wasn't aware that there were cameras and computers set up.
Nā whaalia Malone le Fola folanga alona uncle ia te ia molona tua fafine na te fasiotia i la ua pe a la ta uina i seisi. O le ngā luenga leo leo ia tenu ui fafo e au fiai ia leo leo le mālo tele le Australian Federal Police au se talia nei na mawhai i ona maua malavea ina Malone molona tua fafine ma pu e ina le na whaia le solitu la fono o se tasi o la uncle.
Someone reported the abuse, that they're sending photos of us when we were kids and sells them to foreigners.
O Samson Innocencio, engalue I le whalapotopotonga le International Justice Mission, o se whalapotopotonga I le taulanga o Manila I le atu Filipina, e pui puia le saonga le mu o whanau, mai sa wanga whapenei.
The online sex offender who is usually located in another country like Australia or the US or other European countries who pays and a local trafficker here in the Philippines who has access to the victim, that is the child.
Ona ole atu Filipina e mawai le internet sawa. To tele o tangata e whesoa o ta i mamwhai o na maana malama ma tau te tala i le ngana Peretania e whai ngofie o na lafo i eitupe i awala masani e pei o International Money Transfer Systems. Wālua i lunga le awha i o tamaiti e sāwā i nei lunga le internet. Na whaalia e le International Justice Mission o ausetalia olo olo na tolu ia tunu ua le lalolangi I le whaatawina o ata olo o whaiai feusua inga whaamalo si I tamaiti. O le sui, o le AFP, po le Australian Federal Police I Manila, o le tamaita I leo leo o Daisy Beckinsall. Na ia tā ua, e mauai ausetalia ata, o na ave whaamalo sia lea o le kompiuta a le tangata ua mōlia, masai saia, Malata ula foinai, ia niata e maua maiai te tonu o lea kompiuta I leo leo I Manila. Ona lata ufaiai leo le suasuenga o le tamaititi na afia.
So once an arrest has occurred in Australia and the analysis of the offender's devices may uncover evidence of Philippine victims on Philippine facilitators. So the officers in Australia would put a package together and they would send a referral with that information to our office here in Manila.
Daisy Beckinsall. O le ngā luenga whaifatasi a le Philippines Internet Crimes Against Children Centre, ma leo leo le malo tele le Australian Federal Police, na saisaia ma mōli ai tangata e to a whāse fulu malatolu. Malawe ina aini tamaiti e toa se la wono se fulumare lima I le tolu tausanga ua mamae. Nā faalia Julie Inman, le komisina mō le saonga le mua whanau ilunga o le upenga ta whailangi po ia o le e-safety commissioner ua tatawi company e whaia whaasalalaunga tele vavave I le internet e pei o le Twitter ma le Facebook ma isi ona whaamalo sia awala e pui pui ai whanau mai le sāwaina ilunga o alato I tūlau po o ilunga o alato websites I le internet.
I would describe the kind of transparency we see from the flat platforms today as selective transparency. This will require much more radical transparency where we can really assess what technologies are being used to detect child sexual abuse material and on which platforms, the extent to which they're applying and enforcing their own policies consistently. And so we're really seeking to lift the lid on what is and is not being done to stop this scourge.
Julie Inman Grant, le e-commissioner, po le e-safety commissioner I Australia nei. Mana o mia se fiso swani I le reporti lena, e mawhai ona e wha fiso o ia, le Bravehearts I le tasi valu o, lua fitu rua, valu tolu tasi. Bravehearts, tasi valu o, lua fitu lua, valu tolu tasi, po o le Blue Knot, I le tasi tolu o, ono lima fitu tolu valu o. Blue Knot, tasi tolu o, ono lima fitu tolu valu o. O le reporti na wha maa popoina e le sui tusitala ale SBS, po o le SBS News Asia correspondent Aaron Fernandez, mai Manila.
Toi fia whaafafonga I nisitala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po o fea lawa e mawailau podcast.